morning, boss. Good morning, is that one on a track?
Yeah, ole ole, I'll find it at the top of the hour.
349. 12-9. 13 on a track. Accent.
But yeah, yeah, I'm not there. Come on, let's go.
Jason, Jason.
I'm better than I'm, so be I, yeah. Bye, for the mic.
Mare, io, ufa, na, la, mo, nu, pisa, TV, e, caro.
Ole, bro, ah?
Bro, binti. E-I-O, ufa, la, la, monu, pisa, TV, e, caro.
Ora, brava.
Ora, binti. E-I-O, ufa, la, la, monu, pisa, TV, e, caro.
Ora, brava.
Ora, binti. E-I-O, ufa, la, la, monu, pisa, TV, e, caro.
Ora, brava.
Ora, binti.
Chule mama lole pasena rama mai kupula ile ngita wa ina abise eba pengi wa amakala su ina ole base aku sole fa asa umele pena kasi kabili bile wase la uwa bebera kasi nuwa kupulu pu bae 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 nga fai kaule fa akele ya luma ubale sela ili si shamo inga ikile ngumelo apa umika sika uwa salambo fule malo lunga la kapi ile pose na inga bae mboa mule malo lunga faka piki wasi kipipili ipa emalo ma ole acho efa fa wa italo e ole si ele leile na alo ki ole ile oso ole ma alili ole ufu shima ay patifu what it tell what all the time you fa fa va ya fa fa night on my la 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 I saw all the fun la all the long all the time long all the
fa e e o fa la la mo no pisa tv e caro
ole bro ah
bro fa e e o fa la la mo no pisa tv e caro
ole bro ah
bro
chala lelo chala la cappuccino assassino fue mi ole fa kele a ola le kwangimo tum sahu pule la ba we te ama kamile a be ama kamile o we si 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 I'm a turn I'm a see us in a rock to the iba a home me long mana in a papa and I sing a song five four children in so sing along I said a rock
Pitau tau a e I o u wakifianga mea T49 featuring Umu Born and Lewis on the track in the ua tue lua se fololo minuto na tale ole chula e lua ili nei fo iawa uli ole aso lua aso lolu ole aso lua se fololima ole masina umati lua o lua ono la usava linga ili nei fo I chausanga e fatalo fatua ili amana ya ola uchou auna malipor kalame soi fua malolo ina mo oe Samoa ilungo le ala leo ale Planets FM tasi o fati simulono wa mafai ona winatu ona ufalolonga ale Pacific Health and Welfare papia fuu ile awa unanga fali soifuwa maloloina ale local doctors fachalo fachuai ile suwafa manu malo lo chacho alii malu chacho ufaola itupu mai e lo chacho watunuu ya ele ngaji fuu ilea o sunga ifafenga inga chai chai ole sose ikali siya ufalichua ya papia fuu ia falichua matausi ya ele ngaji ilea ole malose lo chacho watunuu the yo olava ifana wichi chalofa 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 lava yele chale chanunga olo olelei ya mea uma inga luenga fianga yele ne yaso fa be fo il fa na fa ngai ma onga ya ya le tapo inga te mama china ma tua a o le no fu tsalo fo il fa no no manu sunga fa fe ngai nga wa ya fe au ma tiu tso fe ngai ya sa mo ile aso ma le aso e wa ma mama tsu fo le na ya so e lo na pisi sa fe ngai ya yo fa na ma fa lingo tu manga e ale le la tu polifest ile so lulu se yo ona vele so to na i o le fa ngona vaya so tuana ia tu ia wai umanaman wia vi ia le tua vi ia i pelo na swafa ia ona ome sili sili ua ia faya toi fa talofa tuai li amana ia la tu wauna mo tu malava maaf tamai li ni chai miru vaengo le wauli ia malo fo le fa tuotua malo le fa malo losi inga luenga o fea ngai yai ia fayolo e maaf tamai lo mauta polo ulawa fa talofa tu ia te ole naro o fea ngai ia mle faingo le tanga mea ia le faingo le kuka ia o le tapena ina o le fale ya pole ala vala fe aule na lo fai ya pole na fo ya TikTok ma Facebook ma Instagram le ai lava se meo o yai paula vale ya ya ole happy ya ta jo wal pesele mo le cholo fa nga uli mana ye wo ma pa nga ma sana le ta jo por kala me ya mesela vo cholo fa nga manga lo nga au ma po ma ya we no let's go au ma le po au ma le po au ma le po au ma le po I'm on a pole, I'm on a pole. I'm on a pole, I'm on a pole. Toina, uma ila, amio pila, wali kama, sawa lava, famole mole, famole mole, seno patua, faulusina, famisamisa, wali kenye, sawa lava, famole mole, famole mole, papa pide, bari masoa, faso kumoa, wali sole, sawa lava, bisma umama, bisma umama, boy, se failele, faisa le sepe, fale fangenge, wali sua, sawa lava, faila utama, faila utama, simala ila musika, famole po.
tua, pa'u rusina, pa'u misa-misa, wadi kenge, sa'u lava, pa'u mole mole, pa'u mole mole. Sibala ilu musika,
Wino malao malepo. So isa fulufa minuto na chala ole chula elua. Ia ili chami le wati. Ile naifu ia so lulu. Ae ole ato mua atu na tatu por kalame. Ia I unga. Mai ile falingo tu maanga poli poli fesh. Lea sa feanga ia ia unga mawarulunga makulisi. Ile vaya so watua na. Ile ala tu inatu ia I unga. Ole malai fafifia la vaya sa mua. Ule tatu watu nu. Ia ma o unga la nei. Nga tatou anumua mua ia ia unga tufatasi a tama mateine a unga tufatasi tama mateine a urufale ia Champini Manrewa a tulua Avondale College tutolu papatoe toe high school ole urufafo numero tasi Manrewa numero lua Avondale numero tolu papatoe toe ole toninga Celia Manrewa tulua papatoe toe tutoru tutusai ia Avondale Otahu College Matamaki College ole maa ulu ulu ia maaloa ia Avondale tutusai Avondale ma Manrewa tulua papatoe toe tutolu wai ia te haikura akiwa ole sasa a ongalava ya tufatasi sasa ia da sompini ai Manrewa tulua papatoe toe ia tutolu Avondale College ma te haikura akiwa faluma ia sompini ai ia sompini tutusa ia papatoe toe ma Manrewa tulua Henderson High School ia tutolu tutusa ai sorry, tulua tutusa ia Henderson High School, o tahuhu ma te haikura akiwa tutolu ai Avondale. Ole fuataimi, Champini o tahuhu, tulua tutusa, Alfriston College, Avondale, ma One Tree Hill College, tutolu ai tutusa te haikura akiwa ma Manrewa. Pese ole aso, Champini Avondale, tulua Manrewa, tutolu o tahuhu. Taupou ia malemania, Champini ia Manrewa, tulua Avondale, tutolu papa toi toi. Male tawulunga, Champini Manrewa, Avondale ile tulanga lua, tulanga tolu tutusai o tahuhu, ma papa toi toi. Ia ma ole au tilinga la, le tufasinga umotongi, a onga tufatasi, tutolu papa toi toi high school. Tulua Avondale College, ae Champini ele nei tausanga le kolisi mawalunga Manrewa High School. Manrewa High School to sola foi male Champini ole nei foi tausanga. Tato se mai ia o ngā teine, a o ngā teine ia failava se finau o unga umalava. Tato amata mai le ulufale. Urufale, Champini, Auckland Girls, tulua Calston Girls, tutolu St. Cuthbert's. Ule ulufafo, Champini, Auckland Girls, tulua Calston, tutolu St. Cuthbert's. Toninga, Champini, Baradine College, tulua Auckland Girls, tutolu tutusai St. Cuthbert's, ma Calston Girls. Ma ulu ulu, Champini, Auckland Girls, tulua Calston Girls, tutolu Baradine. Sasa, Champini, Calston Girls, tulua Auckland Girls, tutoluai Baradine. Ole faluma, Champini, Calston Girls, tulua Auckland Girls, tutoluai St. Cuthbert's. Fuataimi, Champini, Calston Girls, tulua Auckland Girls, tutolu Baradine. Ole pesoleso, ya na Champini ai Auckland Girls, tulua Calston Girls, tutoluai Baradine. Taupou, Champini ia Calston, tulua Auckland Girls, tutolu Baradine. Male tawalunga, Champini ai Auckland Girls, tulua Calston, ia ai tutolu ai Baradine. Ma ole faiunga, au tilenga, ole tufatasinga o tongi, moa unga atini. Tutolu Baradine College, tulua Calston Girls College. Male Champini ole neitausanga, Auckland Girls Grammar School. Ma lola va, ea I alo tamaitai, chene so se la mua, ma lola fa fia fia, tato se e mai I unga o ha unga alia, unga tama, tato amatama lulu fale, mua mua, Dilworth School, lona lua St. Peter's, lona tolu Sacred Heart. O leulu fafo, Shumpini, St. Peter's, tu lua Dilworth, tu tolu Sacred Heart. O le toninga, Shumpini, St. Peter's, tu lua, tu tusai, ia Dilworth, ma Listing College, tu tolu Sacred Heart. Fataubati, Shumpini, Dilworth, tu lua St. Peter's, tu tolu ai Sacred Heart. Sa sa, Shumpini ai St. Peter's, tu lua Dilworth, tu tolu Sacred Heart. Faluma, Shumpini, Dilworth, tu lua St. Peter's, tu tolu ai Sacred Heart. O le fotaimi, Shumpini, Dilworth, tu lua Sacred Heart. Tutolu St. Peter's. Pese oleso, Shumpini Dilworth, Tulua St. Peter's, Tutolu Sacred Heart. Ma neya, Shumpini Sacred Heart, Tulua St. Peter's, Tutolu Dilworth. Ma le tawulunga, Shumpini Sacred Heart, Tulua St. Peter's, Tutolu Dilworth School. Ea ma ole, au tilinga, tufa, tisingo tongi, a unga atama. Tutolu lene tausanga, Sacred Heart College. Tulua St. Peter's College. Male Shumpini awao. Numere tasia unga atama. Ile ASP Polyfest lua fe lua se formale ono. Shumpini ila unga a Dilworth School. Ya malo fa malo lava I. Alo umama fa na ule tatu watunu. Ya sa fa pena una fa fia fia. Is mi maya unga isi isi. Ile ngata fo I ile malai fa fia fia a Samoa. Ya sa to tele fo I alo ma tama fa na ule tatu watunu. Ya sa fa fia fia. E nisi fo I o atunu, nisi o te pio tonga. Sa ye nisi o tamajisa mo sa fa fie fie I e kulupu ani we, pa pia fo I Cook Islands. A ole to tele na vo tatu, o nisi o tatu tamajisa fa fie fie I le diversity stage. Fa fie fie mani malosi ya tatu I le diversity stage. Oka o kaise mana ya a. Ya malo, malo lavalo nisai. Lewa uma ya le fo I vaenga, pa mula tulu fa malo. I matua, matua, malava, o alu mafana u sava pena, una tapena tu le polyfes ma lo lava. E le fai ngofie, ai ona ngalu lue fatasi, e ma ma ise avenga. Ia ma taunu uai, so se moi mitinga, so se moi mitinga. Ma lo lava, tamma mataine. Thank you so much for giving all, for giving your best, and also for showcasing so much passion, love, and energy for our Samoan performing arts. Ia le peselea, mo to u malava, o le tautua. I le vapiala, a ka kul pesele nga vapiala, ia, a ifi o le pesele fo ingale, e ke pesele kengen po le kama, le hai. O le upu fa mama fo le peselea, ta fie tautua mao, let's go!
ia oe I si onu Lo'u fia fia e petua I fea Sata fai po o fea ua fai ai A e kupole lo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa A e fotu ai se vai o ona
Ya oe tamaiti music ina uato ilu minuto na chalea ole itula elua ele naifo ya wauli ya ilu chale chanunga ya ole nafo ya macha o na tapena pena wale fai wina yonga luenga ole na yaso ya ma ua maaya afo yona faisita mafutanga ila wauli ele ngata ya utoro fenga ima nga luenga ifapia foi ya ina itamama china matutua ai Taula bona failua tulu tata watu nuu olea uote tala yale au au nanga faali soifu wa maloloina lua se funu fai tula fitu waso ole vayaso ale local doctors I Otara. Local doctors Otara is now open 24 hours, 7 days a week. Tala fia fia na? Ya wao le telo teime ya ngai tato ilifale mai tele imiro moa ya faila vasi umi o tali tali ya se avanoa e mawai ya se fuma ya fatala noa mavaai oe ayo le tala fia fia na ua tu inaatu fo le tau au wala waunanga le local doctors ya wa ya le tau faiki iti ai o le to telo le tunu ya ngai ya tu imiro moa ya ngai saolava I loko doktors I Otara pe amana o mia I ele au nanga faale soifua maloloina o le talfifele na mo tatou o wene ngalo o lo faipea I le tatou sumba I Otara ya so ngafua so lulu malas faraile tale tula se fulma le tasi e le o ngato tonu ngale mo le taulanga faatau le nofua ngale lo I le tatou stage ya fapea fo ima le tatou mwana pasa fika le ya so faraile o le vai ya so neyo le ata aluai male au malo si ale Otago Highlanders I North Harbour Stadium I le fia file tula e fitu o wani ngalo I a faatau sau ticket online I ama e susu watu le tatou malai tatou fia fia ma tatou tapua I ai I alo faiva le tatou awole mwana pasifika mana tuwa olewa fidifidia I ale tatou faya unga ulu le mwana pasifika e faima faya unga lango lango pole assistant coach ale olopeleki mai se pati patilena ya mole sunga ya falungu tana umanga le head coach ala mwana pasifika lele wa filifilia ele olpeleki e fai mana assistant coach ya tatou talia wala ngolo tausanga fou ya le fatu ama tele kon kalache pe ama ya le season al super rugby ile tausanga nei ya ona anga ya tulola yo le sunga ya fa longo ama talia ya a ona tiuche as an assistant coach for the All Blacks ya a waila ole a switu langa ya tana umanga mole tatou mona pasifika. I don't know who, but that time will come when we find out who that coach will be for Mona Pasifika. Alofa tele atu li amana ya mo utou malava. Make sure you look after yourself. You stay on top of your health and well-being. Take your medication. Ya inufuala au pia fayolo o fatun wina maita atu e fua mai. Ya inufuala au malisi mea. So angai inu le vaya uli ma ia lava lau malolonga. Fa mamaya atu li amana ya malipese. Analisi eno oe. Mai le punia lava, alofi te la tuma utua uma lava, so ifuwa ma imanu ya manu ya rene ya uli.
It's always really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls are nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best group always forbidden? I promise you not doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
DJ, hey, Uselelo haina, leva tu itu itinga. Tinga lelofa, na tesa elu haina. Uselelo
Big Voice Crew.